munange nasimba furabo tuddeyo muddo moyo lwa munange gwenjagala mama nasimba sembera kumpi atakwagala takulumirwa yaddoli mulungi okuva losembedde nze nebbiya nasomba nyabo baleete kesi yo mwerere kimanyi tanyweke yo yakyoyagala kwata mpola kasite nkya wikendi tukese bukesa nenkya tunatuuka moyo lwa munange gwenjagala mama nasimba mazima nasimba takuliko buba bujja nsalwa olusi kubanga empisa zondabye banja bazisiima yadde n'ebikolwa bwe tuddakulangi sirina kyenjogerera mama oli mulungi mazima bw'oseka muno obulamu bunziruka n'empunga nga nninga taasulewo mudde omwoyo munange gwenjagala nasimba okulaba kukwatako n'omutima gunkutuka mbiri n'ennyulula ogenda n'ovaayo n'enkulaba bw'omyuse n'ennuuka ng'olinga tatuuke kwata mpola kasite nkya wikendi tukese bukesa oluviiri lwoyo kya n'entunda olizibanyiya ne bayonja buyonja oluviiri lwoyo kya n'ewiijo olizibanyiya ne bayonja buyonja enda zizaala yakuzaala yeesiimye yazaala omugwe n'akirowa enkaaga omwoyo lwa munange nasimba mama oli mulungi sembera kumpi atakwagala takulumirwa yadde oli mulungi kwata mpola kasite nkya wikendi tukese bukesa nenkya tunatuuka